Nesgur y América. Radio Ijwi ry'Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na metero 41. Mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Turahera ku makuru ya karere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro ejo, naho saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi abanyamakuru bane b'ikinyamakuru kigenga Iwacu n'umushoferi wabo kuva kuri uyu wa gatandatu ku mugoroba bajyanywe muri gereza nkuru ya Bubanza. Barashinjwa ubufatanyacyaha mu guhungabanya umutekano w'igihugu. Aba bakozi batanu b'ikinyamakuru Iwacu batawe muri yombi kuwa kabiri muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza. Hagati aho hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umudepite Karen Bass wo mu Nteko Ishinga Amategeko yasabye akomeje ko abo banyamakuru barekurwa ku buryo bwihuse. Fidel Niyongabo nibyo atugezaho.
Uyo mushinga mateka wo mu mugambwe w'abademokrate ayoboye akanama kajejwe imigenderanire ku bijanye n'akarere ka Afrika. Mu itangazo yaraye asohoye yasiguye ko afise impungenge ku makuru aherutse gutangazwa ku vyerekeye abamenyeshamakuru bane n'umushoferi wabo bapfunzwe n'abategetsi b'u Burundi muri iyi ndwi. Mu itangazo ryaraye risohotse amenyesha ko abo bamenyeshamakuru batawe mu mvuto igihe bariko bagerageza gukora akazi kabo mu guha inkuru zikomeye abanyagihugu bo mu Burundi. Umushinga mateka Karen Bass avuga ko abamenyeshamakuru batari bake bagumye mu Burundi kugira batume amakunga amenya ubwicanyi n'ityozwa rikabije ry'agateka ka muntu bibera muri ico gihugu. Avuga ko amatora azoba mu Burundi mu mwaka uza. Ko kubera izo mvo ari nkenerwa cyane ko leta idatoteza, idapfunga canke ngo inumye itangazamakuru. Mu itangazo ryiwe asigura ko ikinyamakuru Iwacu kiri mu binyamakuru vya nyuma bicigenga mu Burundi. Ko kubera izo mvo bikenewe cyane ko leta y'u Burundi yubahiriza ubwigenge bwo gutangaza amakuru. Umushinga mateka Karen Bass amenyesha ko gutoteza abamenyesha amakuru ari ukugeramira bikomeye agateka ka muntu. Asaba irekugwa bidatevye ry'abamenyesha amakuru Agnes Ndirubusa, Christine Kamikazi, Egide Harerimana, Terence Mpozenzi n'umushoferi wabo Adolphe Masabarakiza.
Ishyaka RNC ritavuga rumwe na leta y'u Rwanda ryasohoye itangazo rivuga ko wari umuvugizi waryo Jean Paul Trayishimiye yeguye kuri iyo mirimo. Iryo tangazo ryashyizweho umukono n'umunyamabanga mukuru Gervais Chondo rivuga ko bwana Trayishimiye yeguye ku bushake bwe. Mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika, Trayishimiye yemeje ayo makuru yari kuri mikro ya mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma.
Nibyo ni umurimo narimazeho imyaka 9 yose, byo rero nasabye ku bushake bwanjye ko iyo mirimo nayihagarika.
Byatewe n'iki kwegura?
Ufata icyemezo nk'icyo ngicyo cyo kwegura uba wagitekerejeho. Hari igihe usanga udashobora gutunganya imirimo ushinzwe neza, kubera rero inyungu za organization mbere y'umuvugizi nari mbere y'umuvugizi. Nasanze byaba byiza ko nabivaho kugira ngo yenda ntaba nanabangamira n'inyungu zihuriro, kandi atari cyo ngendereye. Kuba nareguye hari ibintu byinshi byari muri media mu ihuriro nyarwanda, harimo kimwe cyavugwaga kijyanye na nibura rya Ben Rutabana. Nge rero narifashe mwarabibonye ko ntigeze mvugana na media, kandi ubusanzwe ari bavugana na media cyangwa sitangazamakuru, kubera ko nari mfite yenda position numvaga yangora kujya kudefanda cyangwa se kujya kudefanda position y'ihuriro nyarwanda mu itangazamakuru. Bituma rero ni nsaba n'ubundi narabisabye birabinyemerera yuko nareka kuba ari jye uba contact person cyangwa se umuntu itangazamakuru ryahamagara ngo ajye kubisobanura, kuko nari ndi muri minorite. Kandi buriya iyo ujya kuvugira ihuriro ibyo byose uba uvuga views z'ihuriro nyarwanda muri rusange. Igihe rero wasanga uwo murimo utajya kuwukora mu buryo nta makemwa, ntabwo nakwifuza ko njya gukora ikintu nakwita ko ari pretense cyangwa se ntabwo navuga ko ari ikinyoma, ariko ni nko kuvuga ngo
uratekanza
principe imwe gushushanya principe yenda utarimo kumvikanaho n'abamwe, ariko ana respecta nyine view ya majorite nkavuga ne ni byiza ko bahamagara abandi bari muri position yo kujya gusobanura yende ibijyanye n'iryo tangazo.
Icyo mutumvikanye ni iki kubirebana na Ben Rutabana?
Ni cyane cyane byari bishingiye ku rwandiko twanditse rwajyaga mu itangazo makuru, numvaga ko kubera impamvu nyinshi zitandukanye nyine bwana Mutagomwa twagiye icyago turimo aho yatangiriye twagiye tubura abantu benshi cyane ara bashimuswe arabapfuye arababura ibirengero. Njyewe rero position yanjye ari uko n'ubundi uko twagiye tubikora cyangwa tuko twagiye twifata ibibazo nk'ibyo ariko buryo twakomeza no ku kibazo cya Ben, ariko byasaga nk'aho turiho dufata umurongo utandukanye, numva bigoye kugira ngo njye kudefanda mpakana rero ko ibyo ntabikora, cyane cyane ko ntumvaga impamvu bitandukanye yenda no gushyira itangazo hanze aho kugira ngo dushyire imbaraga kugira ngo dushake mugenzi wacu.
Ibyo rero uvuze bivuze ko Ben afitwe n'ihuriro muri make?
Oya, ntabwo aricyo bivuze. Ahubwo icyo bivuze nuko exactement cyangwa se tutazi aho ari, nakwivugira jyewe ubwanjye. Mu gihe rero naba ntazi ahari, ni nayo mpamvu numva ko priorite nta yindi igomba gushyirwa uretse kumenya aho ari n'umutekano we, nta kindi nkwiriye gushyiraho imbaraga aho kugira ngo yenda ajye muri ibintu administratif, uretse gusa ko kuba ari concerne abantu bashobora kutubaza tukavuga ko turiho tumushaka cyangwa se natwe duhangayitse kimwe n'abandi banyarwanda bose afite abakunzi batandukanye mu mbiri zose, haba mu buhanzi, haba se mu ihuriro nyarwanda, haba no muri sosiyete ye y'umuryango yindi. Ibyo rero umva twagombye gushyira imbaraga aho ngaho, ariko uyu munsi ntabwo navuga ngo araha yaba nzi ko ari mu ihuriro, ibyo nabyo nabivugira aha ngaha.
Ariko hari abukeka mu ihuriro baza aho ari nacyo mwapfuye bwana Turayishimye?
Simbihamya, ntabwo mbihamya mu by'ukuri, speculation cyangwa speculation zihari ni nyinshi cyane ku buryo abavuga ko yenda baba baza ahari ibyo byaba ari ikibazo gikomeye, kuko baramutse baza ahari bikageza kuri uyu munota badashobora kuhavuga, ibyo byaba ari ibindi n'ingaruka zabyo ntabwo zaba ari nziza. Nibaza ko nta muntu mu ihuriro wakora wasanga ibyo bintu ari byo byaba ari strategy ikwiriye, kandi nta nubwo byemeza ko ariko bimeze.
Kuvuga ko utavuye mu ihuriro nyarwanda ukiri umunyamuryango ariko ukaba usezeye ku mwanya w'ubuvugizi, si uburyo bwiza bwa gipfura bwo kurivamo ariko ukanga kuritamaza?
Oya, uretse ko mfite indi mirimo ubuvugizi nk'uko nabivuze mbumazeho imyaka myinshi cyane, ku buryo nabwo n'ubushize banyongerera ubuvugizi. Mu by'ukuri nari nasabye ko bashaka n'unyingirije kugira ngo akazi sinzajye gakora byenyine, ntibizabe nka bya bindi bya Kigali kuvuga ngo nta wundi wakora akazi uretse umuntu umwe gusa. Ariko nyuma ubuho habaye narabyemeye, kuko nanjye kuko icyo nshaka yari inyungu z'ihuriro nyarwanda, ubu rero narabyemeye mbyemera kubera yuko nasangaga gutunganya imirimo y'ubuvugizi ndetse mu rwandiko nandikiye ubuyobozi nari navuze ko harimo conflict yenda nkubere honete conflict z'imirimo yanjye y'ubuvugizi n'akazi cyangwa nanjye ubwanjye bwite.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Usibye kutwumva ku maradio yanyu, mushobora no kudukurikira no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Iki ni ikiganiro ejo. Ijana na kane n'ibice bitatu FM ijwi rya Amerika niyuteze amatwi nkaba nguha ikaze mu kiganiro ejo cy'uyu munsi mutegurwa kandi mukakigezweho n'umuryango ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ikiganiro ejo mugikurikira ku ijana na kane n'ibice bitatu FM ijwi rya Amerika mu masankaye. Iki kiganiro gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma, nge mujye kubana muri studio nitwa Nicole Gireneza, nkaba nabahaye ikaze muri iki kiganiro. Imibare yashyizwe hanze na Minisiteri y'Urubyiruko, Umuco na Siporo mu Rwanda yerekana ko urubyiruko ari abantu bari hagati y'imyaka 14 kugeza ku myaka 35. Mu Rwanda abarenga 50% by'abaturage ni urubyiruko ruri munsi y'imyaka 20, aho usanga benshi mu rubyiruko bibera mu mujyi kurusha ababa mu cyaro. Mu kiganiro ejo cy'uyu munsi tugiye kuganira ku bijyanye n'abangavu batwara inda zitateguwe bataruzuza imyaka y'ubukure. Mu bushakashatsi bwakozwe na Rwanda Demographic Health Survey bwerekana ko imibare y'abangavu batwara inda bataruzuza imyaka igenda yiyongera, aho mu mwaka w'2010 bavuye kuri 6.1% kugeza kuri 7.3% muri 2015. Ese byaba biterwa n'iki? Turaza kumva icyo abaturage babivugaho. Kwaganire kandi n'umwe mu bangavu batwaye inda bataruzuza imyaka y'ubukure adusangiza uko abayeho kuri ubu ndetse n'inama agira abangavu muri rusange. Turaza kumva ikiganiro twagiranye n'umukozi w'akarere ka Kamonyi ushinzwe uburinganire n'iterambere atubwire zimwe mu ngamba bafashe mu guhangana n'iki kibazo. Ese uruhare rw'abangavu mu kwirinda gutwara inda zitateguwe ni uruhe? Nimukuru urushinge rwa Radio Zane ku ijana na kane n'ibice bitatu FM ikiganiro ku buryo burambuye ni mu kanya. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo. Mu muco nyarwanda kwibaruka umwana ni ikintu gikomeye cyane kuko bigereranywa nk'umugisha ukomoka ku Mana. Bisobanura kandi kwagura umuryango ndetse bikanatera ibyishimo ababyeyi. Amateka y'u Rwanda agaragaza ko byari kizira ko umukobwa byarira mu rugo. Ibi ni ukuvuga kuba yabyara ariko atarashyingirwa. Byafatwaga nk'igisebo gikomeye ku muryango umukobwa avukamo, ndetse hambere iyo byamenyekanaga ko umukobwa atwite atarashyingirwa baramurohaga. Uko ibihe bigenda bisimburana, umuco wo kuroha abakobwa batwariye inda mu rugo wagiye ucika. Hagenda hashyirwaho gahunda zo kwigisha abangavu ndetse n'ingimbi ibijyanye n'ubuzima bwabo bw'imyororokere mu mashuri. Kuri ubu u Rwanda ruhanganye n'ikibazo cy'abangavu batwara inda bataruzuza imyaka y'ubukure, bikabagiraho ingaruka nyinshi zirimo kuva mu mashuri, kurwara indwara zitandukanye ndetse zanabaviramo urupfu. Twaganiriye n'abaturage batandukanye bo mu karere ka Ruhango nuko twumva icyo batekereza kuri iki kibazo. Ese ni iki gituma imibare y'abangavu batwara inda bataruzuza imyaka y'ubukure irushaho kwiyongera mu Rwanda? Reka tubumve.
Ikibazo gihari njyewe injya mbona ni ikibazo cy'ubukene gituma abakobwa bishora mu buraya kuko baba babuze ubushobozi. Umukobwa wifite uvukira iwabo bafite amafaranga ntabwo bajya bamushuka, kuko ubu uri kuvuga ngo nimushuka ise yangurikirana ngahanwa n'amategeko. Abakobwa bakunze gufata inda z'indaro baturuka mu byaro baje mu mugi gukora y'akazi, bagerayo bamara gusirimuka hari n'igihe na bosi wa moteri inda bitewe n'uko ababona bafurushera afite zimaze kubona amaze kubona ko arutana umugore we mu bosi we akamufata akaba yanamusambanya akamutera inda, yarangiza akamubwira ati uzabigira ibanga ntuzavuge ko ni njye waguteye inda, nzagufasha mu buryo bwose bushoboka.
Ubukene butuma yishora mu busambanyi kugira ngo arebe ko yabona amaramu. Ubushomeri kuko atari ubushomeri afite ikintu ntabwo yabyishoramo.
Uko mbibona shingiwe na nko kubana bamwe twirirwana hirya no hino, uko mbona benshi wenda aravuga ati ninanga kuryamana nawe kenshi, ati ninanga kuryamana nawe aranyanga, kandi kubona wenda nta muntu mfite hano afite ukundana reka mbye birene ndeye ko yanyemerera urukundo ya donke kwa kunagi na mwafekta bikurura nawo basohokanye hirya no hino akikangura byabaye ngiye niko mbibona wenda batinya ngo baranyanga cyangwa se aragenda mvuga wenda ndi umuturage iki niki agakibira rero akibira ko barya bana kenshi atanabiteguye.
Akenshi bipfira mu muryango usanga ababyeyi babyara abana ubundi ntibabiteho, ntibabaho ubumenyi bw'ibanze bagomba gukura mu rugo. Ikindi kigereseho ugasanga abanza no kubajyana mu ishuri, basanga nk'umwana atangiye kuba inzererezi cyangwa atangiye kwishakira imibereho akiri mutoya, bigatuma rero n'ubwo yabona umugabo umushukashuka amwaka amafaranga uwo mwana azagera akabyemera atari uko bitewe n'iki kindi ahubwo ari uko nyine ari gushaka imibereho ariko wendi ababyeyi bako baramubyaye bakamuhuburira ubukene nk'umwana bakamujyana mu ishuri uwo mwana ari kwitekerezaho akamenya yuko agomba nawe gutegura ubuzima bwe akazagera ahantu heza ariko kubera ko ibyo bintu umwana ashobora kubivuzwa akiri mutoya bituma yishora mu ngeso zari zose cyane cyane akaba afite n'imitekerereze idateye imbere ikindi kintu cya kabiri nabonye kibitera ni uko ahanini habaho gushishirwa abantu bafasha abana bato ku ngufu
Barakoze aba baturage bo mu karere ka Ruhango batugejejeho ibitekerezo bitandukanye. Bamwe bagize bati biterwa n'uko umuntu abatishoboye. Akenshi usanga abakobwa bava mu cyaro bakajya mu mujyi aribo baterwa inda. Abandi nabo bati biterwa n'uko baba badashaka ko abo bakundana babanga kuko banze ko bakora imibonano mpuzabitsina. Ese uduteze amatwi ubibona ute? Ubona uruhare rw'abangavu mu kwirinda gutwara inda zitateguwe ari uruhe? Dusangize igitekerezo, urugero cyangwa inyunganizi ubinyujije kuri telefone igendanwa ariyo 07/28/82/32 cyangwa kuri 07/78/54/11. Iyi nimero kandi ushobora kuyikoresha utwandikira ubutumwa kuri WhatsApp. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Ndi kumwe na mugenzi wanjye hano Christelle Uwicyeza ngiye kumuha akanya atugezeho ubutumwa bwamaze kumugeraho ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho kuri uyu munsi. Ariko mbere yuko atubwiye ibitekerezo by'abakunzi bacu reka nanjye mbanze mubaze. Ese wowe ku giti cyawe ubona uruhare rw'abangavu mu kwirinda gutwara inda zitateguwe ari uruhe?
Niko urakoze, njyewe mbona uruhare rw'abangavu mu kwirinda inda zitateganyijwe cya mbere ni ukwifata. Ariko mu gihe uri umukobwa ubona ko byanze hari ubundi buryo mwakoresha nko kurisha agakingirizo ndetse no kuboneza urubyaro.
Urakoze cyane Christelle kudusangiza igitekerezo cyawe noneho nguhaye ikaze kugira ngo utugezeho ibitekerezo byamaze kukugeraho.
Hari ubutumwa bumaze kutugeraho kuri insanganyamatsiko irebana n'uruhare rw'abakobwa n'abangavu mu kwirinda inda zitateganyijwe. Reka duhere ku butumwa bwa Natali aravuga ko abakobwa bakwiye kubanza kwemera no kwakira ubuzima babayemo bakaba serious niba yemeye cyangwa ahakanye mu byo yiyemeje ati ikindi bakaba n'abanyakuri. Nyangizi we aravuga ko abangavu bakwiriye kwirinda imibonano idakingiye bityo bakaba banirinze n'inda zitateganyijwe. Dukomereze kurema aravuga ko abakobwa bajya babanza gushishoza ku cyamuhuje n'umuhungu cyangwa n'uwo mugabo. Ati hanyuma umukobwa akirinda impano za hato na hato zidakenewe zamushuka. Ati gusa ari umukobwa wumva akuze akora ibyazi yafata icyemezo cyo gukoresha agakingirizo. Mu butumwa bwe arasoza avuga ko inama nyamukuru y'aha abakobwa ari ukwifata. Ivete we asanga uruhare rw'abangavu n'abakobwa ari uko bajya bapfuka uya bakomeje mu gihe baguye mu bishuko ndetse ikindi bagahora bafite n'intego y'ubuzima. Ernest we asanga icyakorwa ari uko abakobwa bagakwiriye gufashwa gusobanukirwa ingaruka zigera ku mukobwa watwaye inda bitateganyijwe. Ati bityo n'abandi bajya babifatiraho urugero bakirinda imibonano mpuzabitsina idakingiye ndetse bakanagana serivisi zo kuboneza urubyaro.
Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro Ejo. Kubyara no kurera byari inshingano za buri munyarwanda wese mu Rwanda rwo hambere. Uburezi bwo mu muryango bwatangiraga umwana bakimutwita kuko hari imihango yakorwaga n'imiti yanywebwaga ku mugore utwite kugira ngo azabyare neza kandi abyare umwana umeze neza. Mu Rwanda rwo hambere abagore batwite bakoraga imihango yitwa kurera inda yabaga irimo kunywa imiti, kwisiga amavuta, kunywa amabumba n'ibindi kugira ngo inda itabakoroga umubyeyi akaba yayigwaho arimo abyara cyangwa umwana akazavuka afite indi miziro. Umwana yamaraga kuvuka bagakomeza kumutoza uburere kugeza abaye ingimbi cyangwa umwangavu kuko nibwo umwana yashoboraga kuva mu rugo akaba yajya mu yindi mirimo dore ko ari nabwo abana bo hambere batangiraga kwambara. Umubyeyi w'umugore yashoboraga kwihererana umwana w'umukobwa akamwigisha kwifata neza n'indi mirimo yo mu rugo. Nubwo Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo guteza imbere umwana w'umukobwa akaba yajya mu ishuri akiga kaminuza, uko bucya n'uko bwira imibare y'abangavu batagira amahirwe yo gusoza amashuri igenda irushaho kwiyongera bitewe n'impamvu zirimo no gutwara inda zitateguwe. Tuyisenge Louise afite imyaka 20 y'amavuko, atuye mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Rwagitima. Ni umwe mu bangavu bagize amahirwe make yo kubyara bakiri bato ndetse bikamugiraho ingaruka zo kudasoza amashuri. Ese inama agira abangavu ni iyihe? Ni mu kiganiro agiranye na mugenzi wacu Ariette Nishimwe.
nitwa Tisenge Louise nkimara kumenya ko ntwite kwiheba ntago byabura byabayeho gusa nagerageje kwirinda ku buryo hajya habaho ibibazo mu bana bagashaka kwiyahura bagashaka buryo kibazikuramo ariko nyengerageza kwirinda mfata umwanzuro ku giti cyane navuga ati nzayibyara ntegereza yuko no mu rugo bamenya yuko nyifite
none se ubona ari izihe ngaruka zakugezeho cyangwa amahirwe byakubujije mu buzima uyu munsi uvuga ati iyo mba ntarabyaye biba bimeze gutya na gutya
iyo mba ntarabyaye nkiri umwana nagakwiye kuba nanjye narize wenda nkasoza nk'abandi cyangwa akora n'ibindi bikorwa umuntu akora atarabyara hari ibikorwa tuba tutemerewe gukora twarabyaye wamara kubyara ntibikunde nagerageje kujya nko mu gisirikare biranga kuko nari narabyaye hari n'imbaraga natakaje hari n'umurongo munini navuyeho kubera kubyara igihe kitaragera
uyu munsi ni izihe ngamba wafashe kugira ngo uwo mutego waguyemo bitazongera kukubaho
ngiye ingamba ya mbere ikomeye nafashe ni ukugerageza kwifata njyewe nzagerageza kwifata ndashaka gusubira ku murongo ufatika ku buryo nzabera abandi bana icyitegererezo kandi mbikoresheje kwifata nkagerageza gukora nkiteza imbere nkikura mu bukene nkirinda n'ibyatuma ngwa mu bishuko
niki ufasha abandi bana babyara iwabo aho bo bihebye bumva ko bitakarisha icyizere
ikintu mbafasha mbibutsa kandi nkabashishikariza ngo duhurire mu matsinda burya amatsinda ni meza nimo tuganirira byose tukabasha guhumurizanya tukabasha kugirana inama ku bijyanye no kwiteza imbere ku bijyanye no kwirinda ku bijyanye no tugashishikariza n'abakiri abana bato bafitemo nk'imyaka 16 gusubira ku ishuri kuko ni byiza abana b'abakobwa bakiri munsi yanjye bataragira iyo mpanuka yo kubyara abenshi nabagira inama yo kwirinda ibishuko biri hanze angaha abenshi bashukwa n'amafaranga ugasanga umukinnyi cy'ikigabo cyangwa se n'umusore agushukishije amafaranga amandazi ndetse n'utundi tuntu dushuka abana nabashishikariza rero kwiga neza bagakurikira amasomo mu mwanya wo gukurikira abagabo
turamushimiye Tuyisenge Louise ku kiganiro kizagiranye na mugenzi wacu Ariette yagarutse kuba yarabuze amahirwe yo kwiga ndetse no kuba ataba umusirikare kuko yabyaye mu ngamba yafashe harimo kwifata agakora akikura mu bukene kugira ngo abere abandi urugero bakunze b'ikiganiro ejo mwiyumve namwe inama Tuyisenge Louise agiriye abangavu yo kwirinda ibishuko gukurikira amasomo ndetse no gukora bakigira nawe duteze amatwi mu kiganiro cy'uyu munsi dusangize igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho kuri uyu munsi ese ubona uruhare rw'abangavu mu kwirinda gutwara inda zitateguwe ari uruhe twandikira ubutumwa binyujije kuri telefone igendanwa ariyo 0728 082 3232 cyangwa kuri 0778 585 14 11. Iyi nimero kandi ushobora kuyikoresha utwandikira ubutumwa kuri WhatsApp. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Imibare y'abangavu batewe inda Minisiteri y'Ubuzima yabashije kumenya igaragaza ko mu mwaka wa 2018 warangiye akarere ka Nyagatare kari ku isonga n'abangavu bagera ku 1,165 batewe inda. Muri Gatsibo ni 1,452, Gasabo ni 1,664, muri Kirehe ni 1,055, naho mu karere ka Bugesera ni 925. Mu makuru dukesha ikinyamakuru cyandika mu Rwanda umuryango.rw, Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Ambasaderi Sorina Nyirabimana avuga ko abana baterwa inda ahanini biterwa no kudohoka kw'ababyeyi ku burere bw'abana babo. Asaba ababyeyi gufatanya kwita ku burere bw'abana babo bakababera intangarugero bagakurana indangagaciro zituma baba inyungu ku muryango wabo n'igihugu muri rusange. Yagize ati ibibazo bibangamiye umuryango nyarwanda bizarangira umuryango n'abagize umuryango babyitayeho. Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko umubare w'abangavu babyara imburagihe wavuye ku bana 1,017 mu mwaka wa 2017 ukagera ku bana 1,019,832 mu mwaka wa 2018. Nyamara imibare itangwa n'ubushinjacyaha bukuru igaragaza ko kuva muri Nyakanga 2017 kugeza muri Kamena 2018 bakiriye dosiye 2,296 z'abasambanyije abana. Ni muduteze amatwi mwiyumve ko rumwe mu ruhare rw'abangavu mu kwirinda gutwara inda harimo no gutanga amakuru y'abasambanya abana n'uko bagahanwa. Shuti bakunzi b'ikiganiro ejo tugeze mu mwanya wo kumva ibitekerezo mu mwana tugejejeho ku kiganiro cyatambutse ubushize. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Christelle Bikeza, reka muha kanya atugezeho ubutumwa, turagaruka mu kanya tugera ku musozo w'iki kiganiro.
kurikirijwe iry'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Urakoze Nicole kumikaze muri studio jiru bakunzi b'ikiganirisho nkuko bisanzwe buri cyumweru tubagezeho ubutumwa mu amara tugejejeho mu kiganiro kiba cyaratambutse. Uyu munsi wa none ubutumwa buribanda ku kiganiro cyagarukaga ku cyorezo cya Ebola, aho twaribiraga hamwe uruhare rw'u Rwanda mu kurinda abanyarwanda kwandura iyo ndwara. Aha twaribazaga tuti se mubona ari iki cyakorwa n'u Rwanda ngo rurusheho kwirinda Ebola. Vital uherereye Kimironko avuga ko kubijyanye no gukumira Ebola atu Rwanda rwakoze byinshi. Ati gusa ni hibwa uburyo buri gihe uko abantu bahuriye mu ruhame hajya hafatwa iminota yo kuvuga kuri icyo kirori. Vital uherereye Kimironko avuga ko kubijyanye ati gusa ni hibwe uburyo buri gihe uko abantu bahuriye mu ruhame hajya hafatwa iminota yo kuvuga kuri icyo cyorezo. Ndetse hanamanikwa ibyapa bisobanura ibijyanye n'icyo cyorezo cya Ebola. Bonire uherereye Kayonza mu butumwa bwavuga ko hagakwiriye gushyirwa imbaraga mu kugenzura urujya n'uruza rw'abantu bose mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ikundabayo Jean uherereye mu karere ka Karongi mu murenge wa Murambi avuga ko ashimira cyane gahunda zashyizweho na leta mu kwirinda Ebola. Evode we yagize ati hagakwiriye gutangwa amahugurwa ajyanye no kwirinda Ebola ndetse n'uburyo uwayanduye ashobora gufashwa. Nawe udukurikiye muri aka kanya ushobora kugira uruhare mu kiganiro, aho wakwifashisha nimero ya telefoni igendanwa ariyo 0785781 41 cyangwa se kuri 0782 8283 2. Ndasubiramo 0785781 41 cyangwa se 0782 8283 2. Mushobora no kwifashisha imbuga nkoranyambaga nka Facebook, WhatsApp, kwimiru navuze ya ruguru ya MTN ndetse na Instagram, aho mujya hashakirwa mukandikamo Ejo Youth Echo mu magambo arambuye. Dukomeza n'ubutumwa bwa none. Ndiho kubwayo William uherereye mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Nkomane yagize ati turabakurikiye kandi tunashimira inama mudahwema kuduha. Ngamije Imana Isaac na uherereye mu karere ka Nyamagabe bavuga ko abaganga ku mupaka bakongerwa bakajya bapima binjira n'abasohoka inshuro irenze imwe mu rwego rwo kwirinda Ebola. Claire we mu butumwa bwe aravuga ko hagakwiriye kwigishwa ibijyanye n'icyorezo cya Ebola mu mashuri ndetse n'ahantu hahurira abantu benshi. Dukomereze kuri uyu tara twibwiye ufite nimero iherwa na 2 3 4. Mu butumwa bwe yavuze ko Ebola bayumva mu gihugu cy'abaturanyi gusa. Ati hadashyizwemo imbaraga no mu Rwanda yahagera. Reka duhinire ubutumwa bwa none kuri ndizeye uherereye mu murenge wa Kagarama, avuga ko asanga Ebola ari indwara benshi badasobanukiwe. Ati gusa ubukangurambaga buracyakenewe mu buryo bwo kuyirinda. Bakunze b'ikiganiro, ubutumwa mukomeze mubwohereze, tuzabuheraho ubutaha. Nicole wasubiranye ijambo ugakomeza ikiganiro.
Turamushimiye cyane Uwikeza Christella akaba natugejeje ku musozo w'iki kiganiro. Mbere yuko dusoza ariko reka mbanze mbibutse icyo twaganiragaho kuri uyu munsi. Mu kiganiro ejo cy'uyu munsi twaganiriye ku kibazo cy'abangavu batewe inda bataruzuza imyaka y'ubukure. Twumvise ibitekerezo by'abaturage, aho bamwe bagize bati kuba imibare y'abangavu batwara inda ikomeza kwiyongera biterwa ahanini n'ubukene no kuba ababyeyi batabitaho. Twumvise Tuyisenge Louise ufite imyaka 20 kuri ubu akaba yarabyaye ndetse bikanamugiraho ingaruka zo kuva mu ishuri, akaba kuri ubu hari imirimo atakora kubera ko afite umwana. Yasoje agira inama abangavu yo kwifata bagakora bakiteza imbere, bityo ababashuka ntaho bazabona babahera. Nawe wari uduteze amatwi muri iki kiganiro, dusangize igitekerezo, urugero cyangwa inyunganizi ku nsanganyamatsiko twaganiragaho kuri uyu munsi. Ese ubona uruhare rw'abangavu mu kurwanya inda zitateguwe ari uruhe? Kwandikira ubutumwa ubinyujije kuri telefone igendanwa ariyo 0728 0282 3232 cyangwa kuri 0782 8518 1414. Iyi nimero kandi ushobora kuyikoresha utwandikiraho ubutumwa kuri WhatsApp. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter, wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Ndabashimiye mwese twabanye muri iki kiganiro cyagiyagariwe na Nigena Roger na Umizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Reka mbibutse ko ikiganiro ejo mu gikurikira ku 104.3 FM mu masaha nkaya. Mwakoze kubana natwe, nge nitwa Nicole Giraneza, ikiganiro ejo na ubutaha.
Ejo, 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 ejo.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti zacu mugome ku maradio yanyu mukanya gato cyane saa 12 murumva ikiganiro dusangira ijambo.